Yo, Papa. Cause I'm not too smart, but I can lift everything, yeah. Myself and I.
I praise music, baby.
I need 1 minute. This time I'm in it, yeah, I'm on it. Google killer sentence, stress, nice dreams, don't desire to success. That's one with him, cause I think I don't mind the rest. Wake up, see the kind of life that I'm living. Make up, think a Gucci Louis, what's the meaning? Break up, wanna sip a leg, kiss a shilling. Me and fade up, and for God's sake, I'll be chilling. Look on it now, and I saw Philly to conjure. Na figure me out, let them to so get the star. She does not know how, na my seller to kada. Leo mwana lubao, sin a value, ka be that, Chini naka with no idea na kilisha duma box of wasi delia ndama niletengo bada tuyo kuzaliwa sina nyama chenga chenga sina jero sina mia mistari na kuji na kata na kuwa low na tuwa sedaka za bata na kangaroo na chepa marapa buguru ntu karya kou nafsi nasema tapata nyingine sipati ngo. You are the shizama mbela kuna flashlight. Mitikasi mesha boma, auni kabe midnight, huh? Had a talk, chakula cha myself and I. Na kilaga mpaga kili na semaga baba bye. Nimechoka mwela kilu kwali nimechoka mai. Sina nguvu za jasiri, still I never wanna cry. One track on con, doto zali nacha. Kila niki walk hard, na vuja pakacha. Maskini ushanizaa na ushanipakata. Sina nyimbo za furaha, uzuni kwangu pacha. Kwa mwendo pole pole, sifiki na kuwa slow. Na pigwa vidole vya macho mpaka vero. Still the pain will be running deep inside to my soul. Nina hustle mpaka morning, wanna need to chemical. Maisha kadaliki, we bang with the nature. Kila siku ni mekiki like woo. Maisha ni muziki, la cheza kwa step. Ganda fresh juu ya biti like woo. Maisha ni visiki, unavigonga leo. Kesho pata yoridhiki na ukizoom, zoom. Maisha ya shikiki, tunacheza tik tak tak. Kaa kwenye kiki, that's why. Tunakaa kwenye kiki.
Music, baby.
You stupid on the beats.